Music International. Pop City.
Kawake, hey, wacha neno kawake, hey, soma neno kawake, hey, wacha neno kawake. Kawake, hey, acha neno kawake, hey, soma neno kawake, hey, acha neno kawake.
Wacha neno liwake, wacha, wacha neno lisomwe, wacha, wacha neno liwake, wacha, 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 wacha. Unataka motoka, unataka pakuka, unataka nyumba poa, unataka mke bomba, dunda na ye, cheza na ye. Acha moto iwake, dunda na ye, cheza na ye. Acha neno lisomwe.
Soma Biblia, ebu tulia, acha kulia. Soma Biblia, acha kulia, ebu tulia. Dunda na ye, cheza na ye. Dunda na ye, cheza na ye.
Kawake, hey, wacha neno kawake, hey, soma neno kawake. Wacha neno kawake, kawake, hey, acha neno kawake, hey, soma neno kawake, hey, acha neno kawake. Wacha neno kawake, kawake mise, wacha neno kasomwe, kasomwe mise. Hajalishi kwa mita, kwa vibanda mise, kanisani mitaani kasomwe mise. Kwa watoto na wa mama kasomwe mise, neno lake litangazo everywhere. Mina feel niko fine kisomanga, mina feel niko fine kitangaza. Soma Peter, soma John, hey. Soma Mika, soma John, hey. Soma Peter, soma John, hey. Soma Mika, soma John, hey. Pipa tapa papa mina feel kupa. Kwa Yesu mambo yote so mintaka. Sagodi mina jua tani likisha. Moyoni mimsakte tini statisha. Kawake, ey, wacha neno kawake, ey, soma neno kawake, ey, wacha neno kawake. Kawake, ey, acha neno kawake, ey, soma neno kawake, ey, acha neno kawake.
Ha, walibonga venye tulichenjina. For Heart Music, vicha tulishinda. Tuko na Yesu na yeye ndio wina. Ero kamano, asante sana mheshimiwa.
Kawake, mimwanake. Kaneno kameshika ndo manake. Sunajua Yesu ndo afande.
Afande.
Dunda na ye, ruka na ye. Everybody dance, sifu yawe. Sifu yawe.
Kawake.
Dunda na ye, ruka na ye. Everybody dance, sifu yawe. Sifu yawe.
Kawake.
Kawake, ey, wacha neno kawake, ey, soma neno kawake, ey, wacha neno
kawake.
Kawake, ey, acha neno kawake, ey, soma neno kawake, ey, acha neno
kawake.
Wacha neno kawake, kawake mise. Wacha neno kasomwe, kasomwe mise. Hajalishi kwa mita, kwa vibanda mise.
Kawake.
Wacha neno kawake, kawake mise. Wacha neno kasomwe, kasomwe mise. Hajalishi kwa mita, kwa vibanda mise.
Kawake.
Eldoret, kawake. Nairobi, kawake. Na wase kutoka ghetto, kawake.
Kawake.
Unafanya biashara, kawake. Uko shule unasoma, kawake. Hajalishi umesota, kawake.
Kawake.